نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم tikambira naye kuso nkhani yokhuzana ndi ubwino opanga dwa ubwino ochulukisa dwa kumbe mpha Allahu subhanahu wataala tikambira nako mitu yokwana itatu ndipo mutu woyambirira uli pa njira yopezera madalitso ndi kudzitetezera kwa adani ndiye ndi dwa zimenezo kuti dwa imanthandiza munthu kupeza mdalitso wa Allah tabaraka wataala komanso imanteteza so munthu kwadani olemekezinga Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu wafotokoza nnati ntumi sallallahu alaihi wasallama adawuza masahaba radiyallahu anhum kuti kodi sindingakusonyezeni njira yoti mupulumutsidwe kwa adani anu ndikulandira zochuluka mzimene muli nazo kodi ndisakusonyezeleni za njira yoti mupulumutsidwe kwa adani ndikulandira zochuluka mzimene muli nazo kapena kuchulukisa mabaraka madalitso mzimene muli nazo tembenukirani kwa Allah subhanahu wa taala usiku ndi usana ifwa dwa ndi shida cha ukhulupilira shida cha ukhulupilira ndiyetu salamu aleisama akutiuza zinthu ziwiri akutiuza kuti tipeze zinthu ziwiri zimenezi ndi choyambirira ndikuti tiyedzamini mwa Allah subhanahu wataala timpempe ndikumulilira Allah subhanahu wataala ndi Allah alibe nthawi yakuti yayi mupeze nthawi yakuti yakuti ofesi yanga mupeze nthawi yayi iyayi Allah subhanahu wataala nthawi zonse amakhala ali apo kudikira inu ndine kudikira kapolo wake kuti apemphe adandaule alile sipakuti yang'ale mutu wachiwiri ndi wokhuza ndi mgelo apangira dwa munthu yemwe amapangira dwa mʼbale wake senza kuti tisayiwale nati tisalaha sama anaphunzisaninatali musimuakhu muisilamu mʼbale wake ndi silamu zake ndi kawirikawiri pokhala ndinu pachibale mmapangirana madwa kupemphererana kwa Allah subhanahu wataala olemezeka Abu Darda radiyallahu anhu afotokoza nnati ntumi sallallahu alaihi wasallam akanena kuti dwa yomwe silamu amachita kumpangira mʼbale wake iye kulibe sakudziwa kumene iye aliye ndiyovomerezeka kusonzeka kuti Allah subhanahu wataala amayanka nthawi zonse akamamuchitira mʼbale wake dua nthawi zonse akamamuchitira dua yake yabwino pamakhala ngelo oyikika oyikidwa osankhidwa ndi Allah subhanahu wataala kuti amuyime pamutu pa munthu amenewo amuyime pamutu pa pamene amenewo ngelo amene anayikidwa anasankhidwa ndi Allah subhanahu wataala ayu amanena amin kudwa ya munthu amene akupemphayo ndipo ngelo amamupemphera kwa Allah subhanahu wataala ndi mawu awo anena kuti Allah akupatse zofanana ndi zomwe wampemphera mʼbale wako sezati so mwaisazo tikumpemphera mwina wake tikumpemphera janna o Allah subhanahu wataala tafewetselani ahmadi akhale olibikira padini kuti mwina naisa kuti nayeso akathe ukalowa ku janna yanu o Allah muwongoleni monga mienda mungamene mwandiwongoleni ndi ngelo uja amakhala apanga amin komanso amakhala so akukupangira dwa iweyo amene ukupanga dwa kumpangira nzakowe kumpangira mʼbale wakowe timpemphe Allah subhanahu wataala kuti atike ngula anthu amene madwa awo amakhala akuyankhidwa ubwino owapangira dwa anthu okhulupirira so pali nthawi zina pali kumpangira wina wake special dwa munthu amene ukumudziwa so mwaisazo chi Ahmad ukuwapangira dwa chi Riyad ukuwapangira dwa ndiye palino dwa imene umampangira nsilamu wina aliyense kuti Allah asilamu wonse apaseni zakuti achiseni mmavuto awo apaseni zabwino azikhudireni mariziki ndi zina zotero kumpemphera ukuwapemphera asilamu wonse Abu Darda radiyallahu anhu afotokoza nnati adamumva mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti munthu amene wowapemphera chikhululuko kwa Allah subhanahu wataala amuna ndi akazi kokwana makumi awiri ndi kasanu kapena kali ka 25 kapena makumi awiri ndi kasanu ndi ziwiri ka 27 tsiku lina lililonse adzakhala mgulu la anthu amene maduwa awo ayankhidwa ndi Allah subhanahu wataala ndipo adzakhala mgulu la akapolo opa Allah subhanahu wataala chifukwa cha ntchito zawo zabwino zomwe mulungu watsitsila riziki pa dziko lino lapansi tizieti zindikile na kuti Allah subhanahu wa taala amvitiriza kuti pasapa na mariziki ochuluka mariziki osiyana-siyana kuti fewetsera umoyo wathu yeti amina aja amakhala zimakhala kuti foja ntchito zabwino zimene ena ake akuchita zomusangalasa Allah subhanahu wa taala ndi zimene Allah subhanahu wa taala zimapangisa kuti ifenso tizipezana umariziki munjira imene iso mwanisanso iye wa pali anthu angapo amene ali wopa Allah subhanahu wa taala amalemekeza mawu a Allah subhanahu wataala nthawi ya swala yakwana akupita ukaswali nthawi ya maliro kuchitika zoputa akupita ukatenga nawo gawo ndi zina zofunikira padini nge akapanga zimenecha akapanga zimenezicha then ndikupezeka kuti anthu amene chifo cha anthu amene aja Allah subhanahu wa taala nkutsitsa mvula so kudzala mu mvula anthu akuta anthu akudzala kudzala mukudzala anthu akukholola zochuluka nomagula ndimakakhala mashopu ifeso ndimapeza ufa ifeso ndimapeza nyale ifeso ndimapeza ndiwo umapeza zakudya umapeza somariziki munjira imeneyi koma labwera munjira ya ndani munjira ya uyu amene ali olemekeza malamulo Allah subhanahu wa taala ndiye tatiyeni ifeso patoka tikhale anthu amene tinga mapangisi kuti Allah subhanahu wa taala akhululukile umma wonse akhululukile wina aliyense mphepha la subhanahu wa taala kuti atidalise pano pa dziko lapansi komanso ku akhira.